ezamzukwana khumbule zamzukwana ay zamzukwana khumbule zamzukwana zamzukwana khumbule zamzukwana zamzukwana
awe we ma sasaya kamnandi kanti usenzani DJ yo sasaya kamnandi.